Ale makala wa ngwena bohani ni.
We are queens. We are queens. We are queens. We are queens.
Mtoto ati nyari itu buya ye.
We are queens.
Ina alata famba baizi siwa ye.
We are queens.
Uwe hita mbanyele hita faila sana. Mina na jeli tala sana.
Kufaila sana kuna kufaila sana kwa laka ili msawa le.
We are queens.
I'm signing with the family.
We are queens.
Nakwala mga sign up wana kumta family lana mirwa mir mara se shlava ina na ba.
We are queens.
Ina elata famba baizi se wa elata kana di gate day nani.
We are queens.
Magwaka nga iti mku isuka la queen.
We are queens.
Lukwe msaini kumta family lana na sato wena ndota msaini kumta family lana mirwa mbi.
We are queens.
La maramba kula baba ngar kona.
We are queens.
Ashti na kumta mtemta famla tana mfela ini. Sele shimla baba kufela shona ashti ba mwena mirwa mbiri. Na baba mwana ashti uwe ya fela ini kama famla tana na mwini. Na kola nda mwini nga lobo lang na kulobo lani.
We are queens.
Ane eba wa shelu lungungo.
We are queens.
Tokari mina ntampa izi samla tega na kete.
We are queens.
Na mwena baba nimeranda shilu. Mpumelela kurambiwa.
We are queens.
Kurambiwa makoya kama ngaitimi. Mitimi la kwenye makoya kufaba la sana vanda.
We are queens.
Mitimi la kufaba la sana bafela hini.
We are queens.
Kufela hini shiru kufaula siho. Akana kufaila sana la kali msawali.
We are queens.
Aloku muna la kufafa saena. Musa kufaula siwa. Vena kufauta la siwa sopo wa sesu.
We are queens.
Semiramba ena kumele keta mlanda sheli lo mingete mta famila sana mirwa mbiri. Kuranga wena matweni ayen, kuranga wena matweni.
We are queens.
Efiki bzara bawa sheli wena kuweni lande sheli wena mila kufamila sana wena na sheli.
We are queens.
Ena elata famba ipazi siwa ena. Kubona wena ugdine kare kubona ngatia wena. Bawa sheli luno ngtibanta mulanza mina nyo mzela kufanga ushtiri sangu yin. Taba nubufaba la sana.
We are queens.
Na mwana ba randa ngopshi.
We are queens.
Ranga ni matweni menta saranda. La kutwa mwena ku ite in bawa sheli kamwe.
We are queens.
Ah kona ai kona ai ali.
We are queens.
Loku we mlovoli. Ah inga ya shilanda chu. Ma loku wa mlovola mwana boti kuzele nti yesu.
Mlovola ngiva kwa mwane.
We are queens.
Besi kudelele.
Alata we fimbili na ikini kalu kufimba hecha. Iberwa makwe kanga iti makayo famila sana ae marikona hii. Yenelo waku msaini saku mtafamila sana mwena ngabuti sangu bawa sheli queen. O saina mwana wanu kutafamila siwa we. Au bai sangu kumana mbuni. Aa wato rila cha. Lau bai sangu. Kutu kita mutoka tenga kuringali. Kwa aki sangu. Aja ula mjai sana ena ena ijai. Ranga matweni we. Ela kubona ewe la kuta uma kahle kwele muntu wa bawa sheli ke.
Aba yiminyana vatswari va wena ava nga ri kona le ko hi rhandzana.
Not 12 hours, no, I'm not a squatter, sis. bato si mele sesu wa sulanza kukwa kukuba wa sheli na mtivanyane mtivanyane kule magali yenge kumeli yo magali yenge kumela meranga pambe nunga na bundu kuranga mwe tabu wana kubata mnika na jitulisha kutama na bata mmukele na bawa sheli kumuna fika mbula kumlande sheli.